kama zawadi baada ya micheredi nilopigwa ya mapenzi. Tumemshinda shetani wa mvuto wa mahaba yetu. Yuko motoni anateketea, tuwaoneshe emoji ya kuringa emoji. Tuwaoneshe emoji ya kutabasamu emoji. Mkonyezo emoji, tuwaoneshe emoji, ya upendo emoji,
moyo iyo omori tu, kwando chispali amo, chi perdoni amo, Jerusalem. Moyo iyo omori tu, chi Paliamo, ci perdoniamo, Gerusalemme.
I remember those days, people said, we won't go far, we won't go far. I remember those difficult times we faced, people said we won't go far. Tuwaoneshe emoji, ya aibu emoji, tuwaoneshe emoji, kuwazodoa emoji, ona fura tena na enjoy nikiwa na wewe baby, napata faraja na hisi bahati mikuwa na